A swi swi la u tshama u amini loko munhu a humesa ACD ya yena u humesa ya wena loko u ha u ha mipsa.
Never mind.